yo. Producer Crow. You may bet on me. So, physical belly could lose. Yo. Nime bet on me, so siwezi kubali kulose. Nagopa kurudi block, ndio alami kilia, siwezi finya snooze. Yo uzembe kinishika, mukumbuka ghetto na rusha duve. Inspiration ni trauma, ndio umiu hustle out there. Nikitaka kuharibu dough, nakumbuka ploti tukishare choo. Nakumbuka mother kinipea food yake, analala njaa ndio apee mtoi wake. Ndio sahii mimi nanunua mashake, watoi wangu ni wachie pake. Ndio mimi hasoka wazimu, na hiyo uoga mufikiria kila siku. Akoka uoga naweza rudi kwa block, ndio nipea motivation. Ndio kila sauti anipata niki grind, hiyo fear ni inspiration. Mapero nitawafanya proud, kila siku fully active. Ako ka uonga neza rudi kwa block, do ni pia motivation.
Skade again, wrong every day. Crown on my Benz, get to see Woody again. She loves me again, whiny foreign. Gang in a rain, get to see Woody.
Una boy albonga mbaya karibu ni Rudy block. Bro I can show, relax to tie sort. Alichinjwa kambu zijwa kuongelea goats. Ata mnipeleke mochari sibongi na makops. Ukiwa na ganji hakuna aja ya force. Nina ako kauoga kakuita mtu boss. Ako kauoga kakudunga njumu bila socks. Ndiyo itoshe, mistari mingi kwa tenje na iko 1%. Tulisha rudisha fair, squeezy tunatumia gapen. Vijana wame train, left right to kimplain. Na macho ya kuweza kudetect my plane. Skazo, miwala inisha mamlima. Nili washo ni wrong, rende njini kamni ngam. Na shetani ya shindo uyo kumnina. Na siri relax tu, bado nina.
Akoka uoga, neza rudi kwa block, ndio nipea motivation. Ndio kila sauti anipata niki grind, iyo fear ni inspiration. Mapero nitawafanya proud, kila siku fully active. Akoka uoga, neza rudi kwa block, ndio nipea motivation.